mambamusic.com.
DPP Woye! Professor Atapita Mkarika Woye! Daudi Apia Kida Woye!
Neba ufuna usafuli ezi. DPP ira mulansu.
Aho wali apowo, ndia jida. Pungu ye mama kala na fe, mtawizo mse. Amene ya mawaziwa, mavuto watu. Tawu ya mavuto, ama kala na fe. Apungu wanga hine, ndia jida. Chipani changa hine, ndi DPP. DPP ndi nyamule niya. DPP ndi nyamule niya. Nyamata ini mama konda wakalamba ama siye ndi wolu malabwana 2025 za sanka bachida putiza bunozo mwachita pitiriza chida 2025 za sanka bachida putiza bunozo mwachita kuno apitiriza chida mwantalika kumasonya linga zafata chida Mariera kumaso tambarika
Zafota chida
Gawani kumaso nanchidwa
Zafota chida
Ifeto seti na bale
Zafota chida
Wazumbira kumaso kwa soza
Zafota chida
Pona manindi pona masalima
Zafota chida
Antu wakungangala ndia kwa songwe
Zafota chida
Atie nitika vutera chida wa
Zafota chida
Ndi mise wipiti iribu Kivotere DPP Pamozi ndi achida Azipanie na wasi andare Ni abizi mese afuna kutipanga juga Mauna meneta vutikila muabale Mauna meneta saukila muabale Kivotere DPP Tifike kukenani Aneba aima uko na wasonda DPP Awoso alima uko na wasondi achida Nanga iwo uchedwe ranji kusapotera achida Mwantalika kumasonya linga
Zafota achida
Mariera kumaso tambarika
Zafota achida
Gawani kumasona nchidwa
Zafota achida
Ifeto seti na bare
Zafota achida
Wazumbira kumaso kwa soza
Zafota achida
Wana manindi kwa na masalima
Zafota achida
Antu wakungangala ndia kwa songwe
Zafota achida
Atie nitika vutera achida wa
Zafota achida
Moto moto ndi achida Uyu ndiye pungu wanga Moto moto ndi achida Uyu ndiye pungu wanga Moto moto ndi achida Ndiye pungu wanga Moto moto ndi achida Uyu ndiye pungu wanga Wasa Achida
Moto. DPP moto. music.
Moto, moto, dot, dot, dot.